magacaygu waa Anna.
My name is Anna.
Waxaan ku noolahay tuulada yar.
I live in a small village.
Waa maxay qurux badan tahay oo aamus ah halkan.
It is beautiful and quiet here.
Waxaan haystaa aabe iyo hooyo.
I have a father and a mother.
Aabahaygu waa dhakhtar.
My father is a doctor.
Hooyadayda ayaa macalin ah.
My mother is a teacher.
Waxaan leeyahay walaal iyo walaash.
I have one brother and one sister.
Walaalkayga wuxuu yahay 8 sano jir.
My brother is 8 years old.
Walaashaydu waa 6 sano jir.
My sister is 6 years old.
Waxaan ku faraxsanahay tuuladaheena.
We are happy in our village.
Waa nool dahayga qoyskayga aad u badan tahay.
I love my family very much.
Tani waa nolosheyda.
This is my life.
Tom waa wiil yaasiis ah.
Tom is a curious boy.
Wuxuu jecel yahay inuu barto teknolojiyada.
He loves to learn about technology.
Maalin maalmaha Tom waxa uu la kulmay saynis yahano.
One day, Tom met a scientist.
Saynis yahan ayaa sharaxay semiconductors.
The scientist explained semiconductors.
Semiconductors waa muhiim qalabka.
Semiconductors are important for gadgets.
Tom wuxuu ahaa diyaarad inuu barto wax badan.
Tom was excited to learn more.
Wuu talo bad ah.
He asked many questions.
Saynisyahu wuu farxay inuu caawiyo.
The scientist was happy to help.
Waxay ka hadleen sida kumbuyuutarada u shaqeeyaan.
They talked about how computers work.
Tom wuxuu bartay in semiconductorada ay caawiyaan kumbuyuutarada.
Tom learned that semiconductors help computers.
Wuu ka tiramad ah inaanay.
He felt proud to know this.
Tom wuxuu rabay inuu wax badan ka barto semiconductoryada.
Tom wanted to learn even more about semiconductors.
Wuu ku raaxo qabay uu qalinaya agabka cusub.
He dreamed of inventing new gadgets.
Mustaqbalka Tom wuxuu ahaa iftiin.
Tom's future was bright.
Wuxuu waxa cusub ee semiconductors.
He smiled at the new world of semiconductors.
Mark iyo Lisa ayaa go'aansaday inay u tagaan gym-ka wada.
Mark and Lisa decided to go to the gym together.
Waxay ahaayeen kuwo faraxsan inay isku dayaan hawlo kala duwan.
They were excited to try different activities.
Marka hore, waxay baarayaan qolka miisaanka.
First, they explored the weightlifting room.
Mark horay miisaan culus ah, halka Lisa daawatay.
Mark lifted heavy dumbbells while Lisa watched.
Kadib markii muddo, waxay u beddeleen jimicsiyada wadnaha.
After a while, they switched to cardio exercises.
Iyada waxay ordayeen treadmillka waxayna ku raaxaysanayeen muusikada.
They ran on the treadmill and enjoyed the music.
Higa waxay isku dayeen fasalka yoga wada.
Next, they tried a yoga class together.
Lisa waxay jeceshahay jawiga nasashada iyo macalinka.
Lisa loved the relaxing atmosphere and the instructor.
Mark wuu helay adkeg ah, laakiin wuu adkeedaa culus.
Mark found it difficult, but he tried hard.
Dhammaadka maalinta.
At the end of the day, they felt happy and proud.
Degmo yarar waxaa ku noolaa haweeney dhalinyaro ah oo la yiraahdo Sara.
In a small town, there lived a young woman named Sarah.
Sarah waxay dareentay in ay luntay waxayna doonaysay wax ka weyn.
Sarah felt lost and yearned for something greater.
Waxay go'aansatay in ay baadaan diimo kala duwan.
She decided to explore different religions.
Safarkeedu waxay gaareen macbad Hindu ah ugu horeyn.
Her journey took her to a Hindu temple first.
Waxay dhageysatay heesaadka iyo waxay dareentay dareen nabad ah.
She listened to the chanting and felt a sense of peace.
Si kastaba ha ahaatee, waxay si dhaqso ah u garteen in tani aysan ahayn wacdaradeeda runta ah.
However, she soon realized that this was not her true calling.
Higa Sarah waxay booqatay monastir Buddha.
Next, Sarah visited a Buddhist monastery.
Waxay ku dhaqaaqday degan waxayna heshay faham qoto dheer oo nolosha.
She meditated quietly and found a deeper understanding of life.
Kadib waqtigeeda meesha waxay dareentay xidiid xoog leh oo ay la leedahay Buddhism.
After her time there, she felt a strong connection with Buddhism.
Haddana waxay weli rabtay in ay ogaato wax badan.
Yet, she still wanted to discover more.
Sidaas waxay ka timid safar si ay wax ugu barato Masiixiyadda.
Thus, she set out on a quest to learn about Christianity. In the end, her faith evolved into a rich tapestry of beliefs.
Dunida casriga ah, diinta waxay qaadataa door muhiim ah oo ka ciyaaraysa qaabaynta anshaxa bulsho.
In the contemporary world, religion plays a crucial role in shaping societal norms.
Waxay saameysaa mabaadi'da moral, nidaamyada sharciga, iyo dhaqamada dhaqanka.
It influences moral principles, legal systems, and cultural practices.
Balse sida bulshooyinka ay u korodayaan, waxaa jira hoos u dhac muuqda oo ku saabsan ixtiraamka diinta.
Yet, as societies evolve, there is a noticeable decline in religious adherence.
Fenomen waxay muujinaysaa isbeddel ku aadan secularization, gaar ahaan dhismayaasha magaalooyinka.
This phenomenon indicates a shift towards secularization, especially in urban settings.
Gudaha magaalooyinka, qiyamka dhaqameed badanaa wuxuu khilaafsan yahay fikradaha casriga ah.
Within cities, traditional values often clash with modern ideologies.
Iskaashiyadani waxay horseedi kartaa khilaafaadka bulshada iyo doodo ku saabsan aqoonsiga.
This clash can lead to social tensions and debates about identity.
Dib u jeebku wuxuu badanaa muujinayaa cabsi qoto dheer iyo rabitaan si xiriir ah.
These discussions often reveal deep-seated fears and longings for connection.
Markaan dadka ay ku safraan aaminaadahooda, marna ay badanaa raadiyaan bulsho iyo faham.
As people navigate their beliefs, they often seek community and understanding.
Aqabada waxay ku jirtaa in isku dheelitirida dhaqanka iyo baahiyo iyo dardaaran casri ah.
The challenge lies in balancing tradition with contemporary needs and aspirations.
Ugu dambayn, iimaan ku jira macnaha casriga ah waxay noqon kartaa isha labada khilaaf iyo midnimo.
Ultimately, faith in a modern context can be a source of both conflict and unity.
Xarunta suugaanta dhulistaanada badanaa waxay u adeegaan astaan multifaceted ah oo muujinaya qalalanshaha gudaha ee jilayaasha.
In the realm of literature, landscapes often serve as multifaceted symbols that reflect the inner turmoil of characters.
Laga degmoors hun in Wuthering Heights ilaa beerta degan ee Tessaret Garden, dejimahaasi waxay qudinaysaa xadadka dareenka.
From the turbulent moors in Wuthering Heights to the serene gardens of the Secret Garden, the settings encapsulate emotional extremes.
Moog kasta waxaa ku shuban leh micno, akhristayaasha ayaa ku martiqaadaya inay ka helaan lakabada muhiimadda simba leh.
Each landscape is laden with meaning, inviting readers to unearth the layers of symbolic significance.
Ujeedada qoraaga ayaa si weyn u cadaan ah ku tubta halka deegaanku u noqdo dabeecad laftiisa.
The author's intent becomes remarkably clear in novels where the setting is almost a character itself.
Qoraaga sida Virginia Woolf waxay abuureysan deegaanad miro ahaan dabeecadaha qofka insaaniga ah.
Novelists like Virginia Woolf craft environments that mirror the complexities of the human psyche.
Deegaanka noweyn maaha taruuj, laakiin waa kuwa muhiim ah oo ka tirsan qaab dhismeedka sheekooyinka.
Such environments are not mere backdrops but integral components of narrative structure.
Inta isbarasho ka mid ah walxaha lidiidka ee setting wuxuu dhiirigeliyaa fikrado qoto dheer oo ku saabsan isdhexgalka bulsheed.
Moreover, the juxtaposition of contrasting elements within a setting prompts profound reflections on social dynamics.
Iyadoo falanqayn taxadar leh, daragan hodanka ah ayaa dhismay tihiin, muujinaya aragti oo ku saabsan xaaladda aadanaha.
Through careful analysis, the rich tapestry of themes woven into literature is unveiled, offering insight into the human condition.
Ugu dambayn, noocyo suugaaneed ayaa akhristayaasha ku qasbaya inay la falgalaan qoraalka ka baxsan dusha sare, iyagoo sahminaya micnayaal qoto dheer iyo xidhiidhyo.
Ultimately, such literary landscapes compel readers to engage with the text beyond its surface, exploring deeper meanings and connections.